bange tebibadde byangu mubadde mamaziga gokka naye katonda yanyanukula agali amaziga ndi mukusanyuka ye mukama yansimatusa nagina emitego nenjiwangula nebola banyimba nebola bantenda amazima nebompaki kono kwenfiira obulamu nabumukwasa byona ebyange abihandolinge sikulimba yatereza kyovola banamutegeera
abatanye kulwaniridde
abadde katonda wange
kulwaniridde ababonirira wenoteredde
abadde katonda wange
bananga kulwaniridde abatanye kulwaniridde
abadde katonda wange
kulwaniridde ababogeze wenoteredde
abadde katonda wange
bananga kulwaniridde
tusasulwa tayomba talimba yansingira abalala nebo bamukizikiza kuyamba kumulisiza lubeera mukitangala
abo butala nebalwaniridde
abadde katonda waffe
kudogoli empulira webakuba etala niyakutaasa
abadde katonda waffe
kama amaanyi webali basiba niyakuyamba
abadde katonda waffe
ensonga z'obulimba bakizuula nga teri kye bakulanga
abadde katonda waffe
obula w'amaanyi